kuhle kufike nje ngequbuliso, kodwa mhlambi ngenye imini iyawufika lo yure ngequbuliso phezu kwethu. Ngokunjalo oko kuthetha ukuthi masihlale silungile, silunge ukuze singene ngaphakathi naye. Noxa mna ngokwam ngakhange ndilungisele izwi, ndizawuthanda ufunda ilizwi endisanda usifunda nje khaya. Kahle kahle beningasifundeli ukuze sifunde apha, kodwa ndisifundile, ndizasifunda nalapha. Okunjalo thanda uba ndifunde kumagalati isahluko sesine umqolo wesithandathu. Kumagalati isahluko sesine umqolo wesithandathu. Ngokuba ke ningonyana, uThixo wamkhupha umoya wonyana wakhe weza ezintliziyweni zethu edanduluka esithi Abba bawo. Ngoko ke akusengumkhonzi, ungunyana. Kuba ke ungunyana ukwayindlalifa kaThixo ngoKristu. Kanti okunene oko ningamazi uThixo, nanikhonza kwabo ngemvelo bengeThixo. Ngoku ke nakuba nimazile uThixo, hayi kanye mandithi nakuba naziwe nguThixo, nenza ntoni na ukubuya niguqukele kwiziqalelo ezingenamandla, ezingenaluncedo, enithanda ukubuya nikhonze zona ngokutsha? Mhlawumbi kude kube lapha kweli lizwi likaThixo. Ndicinga le ndoda yakwaThixo uPawulos ubhala apha kumagalati eli lizwi, kodwa ndicinga uba ayingabalulekanga kuphela kubo ngalaa mihla, kodwa abalulekile nakuthi kule mihla yethu ngokunjalo. Njengokuba sisazi ukuba sasiphi na, sasingabakhonzi besono, sikade sikhonza umtyholi. Kodwa ngobaba lukaThixo siyazi ukuba sithe sahlangula, asisengabo abakhonzi besono, kodwa sithe saba ngoonyana bakaThixo. Ewe, ngenyaniso xa sidanduluka sithi Abba bawo, akekho bazalwane noodade onokhala ngolu hlobo okanye athandaze enzulwini entliziyo yakhe. Kuphela unyana oyinyaniso uyakwazi ukuba umbiza njani ubawo, uyayazi ukuba uthetha naba. Kunjalo nakuthi siyazi uba sikholwa kubani, siyazi uba sithandaza kubani, kwaye siyazi ukuba sithembele kubani, siyazi uba singaba kabani. Ngoku sithi asisakhonzi thixo abafileyo okanye izithixo njengoba kwakunjalo ngaphambili, kodwa sikhonza uthixo ophilayo. Ewe, uthixo osithandileyo, osibizileyo, othe wasiluleka, wasiphakamisa, wasitsala saphuma kuwo konke besikuko, wasenza iindlalifa zakhe. Ngoko ke siyakuvuya. Ithi ke ukuba ungunyana ukwayindlalifa kaThixo, bazalwane noodade, yinyaniso le apha emhlabeni. Sazintwenye uba ilifa lethu liqinisekile, ilifa lethu noThixo. UPawulos ukubhalile apha ukutshilo ukuba ungunyana ukwayindlalifa kaThixo, loo nto isenza sivuye. Ewe, siyaqhayisa kule mihla, bayaqhayisa kule mihla xa becinga uba banento yonke kwinto yonke lapha emhlabeni. Kodwa eyona nto esilungeleyo thina siyazi uba ilifa lethu esilamkelayo, bazalwane noodade, lilifa elingenaphakade kwaye elingaphezulu, apho kungangeni elingaboliyo elingagugiyo kodwa lilifa elilungiselwe thina nguThixo. Ngoko into esinayo entliziyweni zethu, abantu abaqondi abangenabudlelwane noThixo, abakwazi ukuqonda. Kodwa thina siyavuya nje ngoku singaphakamisa sinqulo, sivule imilomo yethu, ngoba into egcwele entliziyweni yinto iyawugcwala emlonyeni le. Yiloo nto kule mihla abo bangenamava noThixo baya kucaphuka, bazawuthetha oku nokuya. Kodwa abo baqondileyo baba namava noThixo, bawuvileyo la mava, yiloo nto kunyanzelekile kuthi sonke njengoba ingamava noThixo singangena naye njengonyana bakhe neentombi zakhe, ukuba singamkela ilifa. Hayi uba ilifa esinikwa ngumntu apha emhlabeni, kodwa olo luselizukweni. Bazana nodade, ukhona uvuyo ngoba siyazi ukuba ilifa elikhulu siya kulamkela ngokukhawuleza apha emhlabeni. Asiyonto ewe, abantu bangathi uyintoni wena, awunanto apha emhlabeni, kodwa likhona ilifa esilungiselelweyo, uzuko kuThixo wethu. Kuye ayibekho imbeko. Ndicinga uba sonke singaqala uvuya sibe namava neNkosi. Ndithanda ukutsho nje, amanye amadoda eza kum omabini ayengakholwa, omnye wabo waye ngowawayo. Kodwa xa ndiqala udlala amakhasethi aqala amadoda okubaleka aphuma, kutheni? Ndiyabona injalo lona iyahlula. Apho ingekho iNkosi khona ubumnyama, omnye uyakhubeka abaleke. Kodwa asidingi uba sibaleke, kumele sihlale elizwini lakhe, sazi ukuba yinto ekhethekileyo kuthi, yanguThixo aqhubeka nathi. Amen. Mayidunyiswe iNkosi. Ndithanda ufunda kwabase-Efese sahluko sesithathu umqolo wesine, enothi ngoko nakulesa nibe nokuqiqa kwam ukuyiqonda imfihlelo kaKristu. Ababengathanga kuzimbi zizukulwana bayaziswa oonyana babantu, njengoko bayityhilelweyo ngoku abapostile bakhe abangcwele nabaprofeti bakhe ngaye uMoya, eyokuba iintlanga zizindlalifa nathi, zikwamzimbamnye nathi, zingamahlulelana nathi ngedinga lakhe sikuye nje uKristu ngazo iindaba ezilungileyo, endaba ngumlungiseleli wazo ngokwesipho sobabalo lukaThixo, endababalwa ngaso ngokusebenza kwamandla akhe. Mna lo unguyena mncinane kubo bonke abangcwele, ndababalwa ngolu babalo lokuba ndishumayele phakathi kweentlanga iindaba ezilungileyo zobutyebi obungalandelekiyo bukaKristu, ndibakhanyisele bonke bayibone into obuyiyo ubudlelane nemfihlelo ebifihliwe kwasemaphakadini, ikuye uThixo owazidalayo zonke izinto ngoYesu Kristu, kuze ngoko ozilawuli noomagunya abakwezasemazulwini iindawo babaziswe ngalo ibandla ubulumko bukaThixo obuziintlobo ezininzi ngokwengqibo yakhe yasemaphakadeni awayenzayo kuKristu Yesu iNkosi yethu, esinako sikuye ukungafihlisi kwethu nokungeniswa kuye sikholosile ngokukholwa kuye. Kungoko ndicelayo ukuba ningethi amandla zimbandezelo zam ezingenxa yenu zona ezi ziluzuko lwenu. Asifundi ilizwi elinje likaThixo liya pha kumongo namathambo ethu. UPaulus, umpostile wenkosi, ufuna unika ingcaciso malunga nento uThixo wayecebile phambi kwawo wonke amaxesha. Kodwa unokwenza oko ukuphela xa kuthe kwathilwa kuye ngokwakhe. Akasahlali ezinyaweni zikaGamaliyeli, kodwa uhlala ezinyaweni zikaYesu Kristu, kwaye uyimfihlelo kaThixo. Kuye kufihliwe kwathilwa bonke ubutyebi ebukaThixo ngokubini, fihliwe kwabangakholwayo, kutshiliwe kwabakholwayo. Kunjalo uPaulus bhala kwenye indawo, ncwadi yesibini kwabaseKorinti, sahluko sesine, ukuba kumqolo wesithathu, ukuba ke zigqutyuthelwe iindaba ezilungileyo zethu, zigqutyuthelwe kwabo batshabalalayo. UThixo weli hlabathi umfamekise amehlo abo, kodwa kwabo bakholwayo ubomi buhleli kubo. UPaulus ebekwazi ukunika ukukhanyisela okuthile kubakholwa ngela xesha malunga nesitshilelo semfihlelo kaThixo, kwaye kunokwenzeka naphakathi kwethu namhla kubekho indoda enjalo yakwaThixo enokwenza okufanayo. Mhlawumbi bekunobakho abantu kwela xesha ababenothi, Paulus ufuna ucacisa ngezinto uThixo ajonge ukuzenza phambi kokusekwa kwehlabathi. Ewe, ngoba uThixo akazityhilanga. Xa uThixo atyhila into unokuyivakalisa. Yonke icebo losindiso sisityhilelo sikaThixo, kwaye isityhilelo esinye sixela esinye. Kwaye incindi yeza kum kwizibhalo eziliqela ezifundiweyo, noba thina kule ndawo siyaziva na ezi zinto, sizikholwe ngentliziyo. Oku kwenza kwelinye icala, kodwa kwelinye icala ingaba sithe saba namava noThixo ngendlela eyokuba konke oku ibe bubomi bethu nomoya wethu. Ukhona umahluko omkhulu uba siyaziva nje izinto, sizive sizihlole, sizivavanye. UPaulus uthe waba namava noThixo. Sonke siyazi sivuya kakhulu kuThixo ngesitshilelo esinamandla selizwi lakhe. Kodwa bazali nodade, andikuthethanga oku kuphela ngesingcwabo, ndikuthetha kuyo yonke indawo. Kuphela ngulowo wamkele ubomi obungunaphakade onophila ngonaphakade, kwaye ubomi obungunaphakade bukuYesu Kristu unyana kaThixo. Akekho onokuthi ukuba ilizwi lityhilwe nguThixo ngoku ndizawuba phaya, kodwa ubomi obungunaphakade mele kube ngaphakathi kuthi. Ungathi mzana uFrank, ndithe ndaba namava ngenguquko. Ewe, lelona nqaku esifuna ukuchumisa kulo elo. Noba uthe waba namava noThixo ngendlela enkulu, wazi kakuhle ukuba umoya ungqinelana nomoya wethu ukuba singabantwana bathixo, into esiyivileyo kwilizwi lentshayelelo. Umoya wakhe ungqinelana nomoya wethu, hayi kuba kumele sizixele into, kumele ifikele kwinqaku apho ukuba siyazithandabuza umoya kaThixo ungqinelane nomoya wethu uba singabantwana bathixo. But that the Spirit of God
could be a witness to our spirit.
Hayi ukuba kumele sincedise kodwa umoya kaThixo kumele ungqinelane nomoya wethu. Ngendlela yokuba akuyi kubakho nto ingaqinisekanga. Kungabikho kungaqiniseki. Kwaye utshaba alinakuba sabantu kuthi. Kodwa siya kuhamba nje kube kanye sibe namava noThixo. Sazi kube kanye uba samkele ubomi obungunaphakade. Kwaye izono zethu zicanya gushe. Ngoku ndicinga uba ayindimndedwa. Sinxanelwe ukuba sibe namava noThixo ngokutsha. Zonke iimpandezelo eziza phezu kwethu. Ndithi azenzenye into. Kodwa zisenze uba sigobe amadolo ethu phambi kwenkosi. Hayi kuphela amadolo ethu kodwa iintliziyo zethu, ubume bethu bonke, iingqiqo zethu zonke ukuba zingathotywa phambi konamandla onke. Ukuze azitshile ngokutsha kubomi bethu, ewe. Ukuze avuselele abantu bakhe. Kulo mxholo apha xa upawulos wabhala kwabase-Efesu ukuba ufuna ukucacisa malunga nokuqaphela imfihlelo oko yayifihliwe kwasekuqalekeni kwehlabathi owadala zonke izinto ngoYesu Kristu owathi komagunya amandla okwezisemazulwini indawo babaziswe ngalo ibandla ubulumko bukaThixo obuziintlobo ezininzi. Sonke siyazi uba uThixo ufumene ebandleni indawo apho anokuzitshila kuyo. Ayikho enye indawo esingayithiya. Akho mntu unothi iYerusalem kunqulelwa pha okanye phantsi kwentaba engcwele okanye apha. Kodwa ukuba bahlangene egameni lenkosi uya kutshila ilizwi lakhe. Nalapho ilizwi lakhe likholwa khona kunqulwe ngomoya nangenyaniso. Akukho sidinga uba kwenziwe indawo ebizwa uba sisixeko sethu okanye indawo yethu. Kodwa apho uThixo athetha nathi khona sifikele kwindawo engcwele. Kwaye pha noba yintaba noba niqolomba ancedi into lona. Kodwa indawo apho uThixo athetha nathi khona kulapho sithi sigqojozelwe ngumoya wenyaniso. Yinto le abanintsi abangafuni ukuba nayo. Akhona amakholwa ahamba ngomoya wobomi. Abakwazi umela nenyaniso, bayoyika inyaniso. Kwaye xa uPawulos kwela xesha wayebhala apha isahluko sesini unika ukhanyisele malunga nolungiselelo olwakulikuThixo umdali. Kodwa uyaxela ngokunjalo ukuba amakholwa angafikela njani na ebunyeni. Ithi apha sahluko sesini isahluko sesine umqolo wamashumi amabini anesibini yokuba nithi ngakwihambo yangaphambili nimlahle umntu omdala owonakaliswayo ngokweenkanuko zokulukuhle nihlaziywe ke kuwo umoya wengqiqo yenu. Oku apha nihlaziywe ke kuwo umoya wengqiqo yenu nimambathe ke umntu omtsha othe ngokukaThixo wadalelwa ebulungiseni nasebungcweleni benyaniso. Sele siyile kwelizwi apha kodwa uPawulos uyaphinda utsho uba ubhalela aba bantu yokuba nithi ngakwihambo yangaphambili nimlahle umntu omdala owonakaliswayo ngokwenkanuko ezokulukuhla Umqolo wamashumi amabini anesihlanu, kungoko ke ndithi lahlani ubuxoki, thethani inyaniso elowo nommelwane wakhe, ngokuba singamalungu omnye ele lomnye.
Therefore, putting away lying,
ngoko ndiyaphinda, lahlani ubuxoki, thethani inyaniso elowo nommelwane wakhe. Ngoku ayikho imeko yokuba sihlangane sithi ewe,
about the realization of God's plan of salvation.
Ngoku akusekho malunga nokuba sihlangane sithi ewe, siyafuna ukwaziswa malunga nokuqonda icebo likaThixo losindiso ngendlela awayityhila ngayo kubakhonzi bakhe abaprofeti. Kodwa kumele silungele umamela imvuselelo le uPaulus wathi ekhokelwa ngumoya kwakumele ayinike kuthi sonke, hayi kuphela mhlambi kwabo bangekho apha, kodwa nakwabo bakhona apha ngokuhlwa nje. Ukuba bekungekho buxoki phakathi kwamakholwa bekuza kwahluka, kwaye abaninzi abakwazanga ukuyamkela inyaniso ngokuba bakholwe bubuxoki, baba nomoya wobuxoki. Ngoku kangangokuba beyimamele inyaniso, yonke into bayijika ibe phantsi naphezulu, kubaxela ngoThixo ukwenze kucace kubo ngokudibanisa izibhalo, ngoba uThixo uzityhilile njengoyise, njengonyana, njengomoya ongcwele. Emva koko bahambe bathi abasakholwa kuyise nakumoya ongcwele, bakholwa kuphela kuYesu. Wakwayiva loo nto waphambili? Abanye bayakwazi bava kanye ngendlela esithetha ngayo, kodwa bahambe bathi bangathethi le nto bayivileyo, bangathethi into ethethiweyo, bathethe into eyahluke ngokugqibeleleyo, ngokuba umoya wobuxoki uyalawula phakathi kubo. Kungenjalo bayakwazi ukukhumbula malunga neRussia izinto ezenzeka iminyaka engamashumi amathathu eyadlulayo, kodwa umntu angaqhuba ahambe eKrefeld oka imayile iikilomitha eziyi-20 okanye eziyi-50 okanye eziyi-100, abasayazi into ebithethiwe, abasayazi into ebithethiwe. Into ethethwa nguChrisoft bayayazi, kodwa into ebithethwa apha elizwini likaThixo abasayazi. Kutheni kungenjalo? Ngokuba abanawo umoya wenyaniso. Umoya wenyaniso uyawukwamkela, abulele, avuye kuyo inyaniso ngendlela yokuba sibekwe ngokubalulekileyo kakhulu emhlabeni kokungathi zange kwenzeka ngaphambili. Kwaye inyaniso ezinjalo zezibhalo azinawukujikwa kwaye azinawukwaziswa ngokwahlukileyo, zilo hlobo sizifundiswe ngalo elizweni likaThixo, sizamkela ngolo hlobo. Kodwa kanye koku kuyabonakala kumele sibuyele kumaxesha kaYesu. Umzana uSmil ukhe wakubalula ukuba inyaniso yayime phakathi kwabo ngokomntu, baze babuze uba yintoni na inyaniso, yintoni inyaniso. Kodwa inyaniso yayipha ime ngokomntu, yathi ndim indlela, ndim ubomi, ndim inyaniso. Yayingubani? Nkosi, sibonisa indlela esohamba ngayo. Nkosi, indlela yayiphaya, yathi ndim indlela, ndim ubomi, ndim inyaniso. Bazana nodade, kuyinyaniso ukuba asinakuthetha nje ngezinto ezilalanisayo, kumele sibe noqhagamshelwano olungqalileyo kwizinto zikaThixo. Apha kule ndawo makungabikho ntetho ibolileyo, ngokuba inkosi iyawukuza kwabayo abalungileyo. Emva koko ithi, kungoko ndithi lahlani ubuxoki, nokuba injani into, noba bubuxoki obunjani, masibulahle, sithethe inyaniso elo nommelwane wakhe. Nanko umsebenzi wethu, ayikho enye into. ngokuqhubeka ithi, ngokuba singamalungu omnye elelomnye, qumbani ningoni, ilanga malingade litshone nicaphukile. Noku kuyinyaniso, makungabikho kuqumba kude kutshone ilanga. Umntwana kaThixo uzawuzama, hayi oko kuphela, umoya kaThixo uza kumqinisekisa ukuba athethe inyaniso. NguThixo kuphela onokwenza oko kubomi bethu. Xa into isiza endleleni yethu, noba iloluphi uhlobo, uthi nje kuphela, Thixo mxolele umzali okanye udade, ngokuba abayazi into abayenzayo, bakuxolele. Awuthathi izinto ngodlame, uqale uqumbe, uqale unyuke, 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 kude kube sisono oko, kodwa uzisa yonke into enkosini, uye ndlale phambi kwakhe. Emva koko, uya ukwenza kulungi ekudunyisweni kwegama lakhe. Qumbani, ewe, kuko ikholwa alinokuqumba kungqalileyo. Ithi qumbani ningoni, ilanga malingade litshone nicaphukile. Ukuba umntu uthe wathwalwa kuqumba, kwaye ukuqumba yinto eyahlukileyo ekucaphukeni. Xebe, ukuqumba yinto eyahlukileyo ekuqumbeni. Ngokuba ukuba umntu uqumbile, ngoko ke uqumbile, ngoko iba lolo hlobo. Kodwa konke oku akumelanga kubekho kubomi bekholwa, kumele kufikele kwinqaku apho umntu omtsha uyatyhileka kuthi, hayi sizizamele ngokwethu. Isibhalo sithi, nambathe mhlubeni umntu omdala, nize nambathe omtsha, nenziwe ngokomfanekiselo kaThixo ngobulungisa nangobungcwele. Noku koku sikuvileyo, umoya ulwa ngokuchaseneyo nenyama, inyama ilwa ngokuchaseneyo nomoya. Kodwa ukuba ngaphathi kwethu hleli umoya kaThixo, siya kukuzuza oku kokomoya. Thina nje abantwana bathixo masibe yintsikelelo omnye komnye. Ayikho into ebalulekileyo kakhulu kuthi ngaphandle kwale, apho sithi, Thixo ndinike amava nawe, amava akhethekileyo nawe. Yiloo nto kubomi, ubomi bomoya buyaqhushuma. Iiyure zembandezelo ziyure zokuzipila, awumelanga sizisizela okanye sisizelane, kodwa singajonga esipilini selizwi. Ngoko xa uThixo esibonise into, sikuthabathele entliziyweni, sikuzise phantsi komnqamlezo, sazi ukuba unika ubabani. Ndiyazinqwenela, ndinqwenela sonke ukuba sibe namava inyaniso noThixo nje indlela ecokisekileyo, apho singazudinga ukuba sincedwe, kodwa sonke sibe sesincedekile. Ukuba sibe namava noThixo ngendlela yokuba kungabikho nomnye phakathi kwethu othatha izinto njengokulula kuye, kodwa uba yonke into, intliziyo yethu ingaba sisityhilelo esiphilileyo somoya. Hayi kuphela ukuthi ewe, kodwa uThixo kumele atsho ukuba ngu-amen kuko. Ngoku sikwazi ukuba sizibalele kuye, sibe namava naye ngokutsha. Ndiyathemba ukuba niyazi uba sithetha ntoni xa sithetha malunga nazo zonke imihlangano yemvuselelo, ukuba uhlangana ngeliphi ixesha. Akuzange kubekho nguquko yakuzithemba. zange kubekho zinto zentloko kodwa zezentliziyo. Namhla xa umntu eziva ingathi unento ekumele ukuba ayixele, emva koko uyacinga uba ingaba ayixele aze amisele olunye usuku aqhubeke esenza oko. Uyaqhubeka acinge ukuba ingaba makakwenze okanye engakwenzi kunento okuyithethayo na, aphele engakucelanga nakanye. Uyazi iBhayibhile ithi ngakho afunda kwakunjani eSamariya xa ilizwi likaThixo lashunyayela, abantu baxela izenzo zabo, bathi bazise incwadi kwaye ithi bahlanganisa iincwadi zabo zobuqi baziphosela emlilweni. Yayingeyonguquke ngokuqonda okanye ngokucinga kodwa yayintshumayelo, umoya waze wababamba baxela. Ababuza mbingelelo okanye into enjalo, uThixo wathetha nabo baze baxela, baze baxela izono zabo baguqukela zonke izinto. Namhla siyabona ukuba namhla siyacinga uba ngubani owazi kangakanani, ngoko ke asazi ukuba siyephi, kumele siye phambili kanjani. YanguThixo angahla phezu kwethu ngendlela yoba ilizwi lakhe nomoya wakho yingcwele ungasikhokela. Andithi apho umntu olapha ungaqala uxela yonke into, kodwa ukuba kukhona into esiphazamisayo njengoba kwakunjalo kwaba besesamariya baze bava ilizwi likaThixo bagcwaliswa ngumoya kaThixo baze bazixela izono zabo, baxela izinto ababezenza, bazidibanisa izinto kwaze zaze zahlanjwa izono zabo. Kwenzeka ukuba nomnyangi ngokwakhe waguquka. Ukuba kanjani yenye imeko le, kodwa wawuphelile wakho umsebenzi, ngoku ngumsebenzi kaThixo ikuphela ojongweyo. Bazalwane nodade, ukuba uThixo ufuna ukwenza into phakathi kwethu, ngoko yinto epheleleyo. Kwizinto ezingaphelelanga siya kuba nokubandezeleka kubomi bethu bonke nokuncwina, kodwa ukuba uThixo wenza into epheleleyo zonke iimbandezelo ziya kuphela, iingxunguphalo ziya kuphela. Kuya kubakho into entsha, ngoku kuba khona into entsha ukuba sithi sizicoce nokuba sinyuka ngokomsi womlilo kumele icocwe isuke. Nje ngendlela uThixo wayekhona ngayo kwela xesha, waye ufuna into ecokisekileyo. Yiyo loo nto siyidingayo sonke bazalwane nodade, into ecokisekileyo, hayi into engaphelelanga kodwa into ecokisekileyo. Kwaye ukuba kukhona umntu ongahlangulwanga noba kukwintoni esiphazamisayo, noba ulapho usekhaya, ukuze ayisuse, ukuze ingaphazamisani noThixo, namhla lixesha apho sithi ewe kumele akhale ngayo ivakale ukuze siyisuse, ukuze ingabikho nje. Namhla ayisengombuzo uba ngubani yho kuzawumoshakala ukwaziwa kwam nembali yam, okanye abantu baza kundijonga kakubi. Ngubani ubani, singobani thina? Sikuvile inkosi izilungisela udumo kubantwana kumlomo wentsana, kutheni angayilungisi kwethu imilomo kuthi thina enze asenzele izinto ezinkulu? Omnye mele akwazi kubatsibele kwesinye isithunzi somnye eshukunyiswa nguThixo ngendlela yoba yonke into ifane kuwe. Wazi nje ukuba ngoku umoya kaThixo ukubambile, awusazihambeli uzicingela izinto. Usendaweni apho uThixo athetha nathi khona, apho asiva khona. Nokuba asithanga samkhwaza, sithethe nje kakuhle noThixo ukuze uThixo asebenze kuthi ngendlela yokuba ngokulula nje kubonakaliswe apha sivile ukuba ilizwi likaThixo linentsebenzo enkulu, linentsebenzo kuphela apho abantu bavumela ilizwi likaThixo ukuba lisebenze kubo. Kwaye umoya kaThixo wenza ilizwi uba liphile ngaphakathi kuthi. Apha yindawo kuphela apho abantu bonke bangaphila bengenakuthandabuza, baphile banqule ngomoya nangenyaniso. Akho mntu okudingeka ukuba aye kwenye indawo yokhangela indawo engcwele. Le ingayindawo engcwele, ibe ngumoya oyingcwele. Ukuba lo ungcwele uyasibamba ngomoya wakhe oyingcwele, kukangaphi siyithethile kumalunga neentliziyo zabantu bakaThixo, kumalunga nokuba wonke umntu ngamnye abambelele kuye lo simthembileyo elizwini lakhe. Okubalulekile koku, xa umoya kaThixo uhla phezu kwethu, asikusukisi ngendlela esikwenza ngayo xa uThixo ethetha nathi. Sibeke yonke into ngolungelwano, sivumele ukulungiswa. Ukuba njengoba sifundile uba uthe wanomsindo, Musa ukona njengoba sifundile phana, singacinga ukuba sidlulile kuko. Ndiyakucelela, asidlulanga kuko. Side sikuzise konke phantsi kwegazi lemvana. Ngamanye amaxesha siyacinga iveki okanye umhla apho izinto zingekadluli, ngaphandle kokuba umoya oyingcwele usigubungele. Ngoko yimeko eyahlukilele, ngumahluko omkhulu apho ungathi, mamela ndixolele, ndikonile yenye into le. Kodwa xa umntu ephantsi kokusebenza komoya oyingcwele abe etyumkile athi, Nkosi, yiba nenceba kum, ndikwenzile oku, ndixolele, ngumahluko lo omkhulu. Singatsho sonke uba siyakwazi ukuziphatha xa sicinga uba siyakwazi ukuziphatha, kodwa kulungile xa konke sikwenza phantsi kokukhokelwa ngumoya ongcwele. Bazali noodade, silivile ilizwi lokomoya, ilizwi lesitshileyo, ilizwi lamandla. Ukuzicingela akwaneliseki nakanye, kodwa ilizwi likaThixo kumele ukuba libe semsebenzini. Apho khona into ekumele yenzeke ngenyaniso nangobungcwele ekudumiseni kwenkosi yethu, ukuze umntu omtsha ombathwe, ngoba kubhaliwe, yambatha umntu omtsha lo uThixo amenza ngobulungisa nangobungcwele. Thina njengabantu, noba singubani, noba singaba namava njani noThixo, konke sinokuqiniseka ngokutsha phantsi kokuvakalwa kokushunyayelwa kwelizwi. Sonke sixhomekeke ekukhokelweni ngumoya kaThixo. Akho namnye phakathi kwethu onokuziphakamisa, kodwa iNkosi ilapha iyasixhobisa. Ngalo igazi elaphalalayo akasixhobisi athi, hamba ukhululekile ngoku. Ngethuba sizifumana sinetyala phambi koThixo, ukuba oko uhlazo olunjalo aludluli kwigazi lemvana kaThixo. Igazi ligubungela ubugwenxa bam, lindenza ukuba ndibe mhlophe qhwa, utsho umculi. Igazi lemvana liyandihlamba, nantsi yona nto ithethayo. kumele ukuba sithethe into elungileyo ukuze sibe namava alungileyo nothixo. YanguThixo, anganinceba kuthi, ndiqinisekile ngakho oko. Ixesha esiphila kulo linobunzima kakhulu kwaye lifutshane. Sonke kumele simihlaba yethu phambi kothixo. Akekho umntu omakashiywe ngasemva. Asidingi izintshumayelo ezinamandla kakhulu. Sidinga ukusebenza okukhulu komoya ongcwele phakathi kwethu ngendlela yokuba yonke intliziyo ityumke ukuze ithobe phambi kwenkosi. Ukuba kunyanzelekile ngokunjalo omnye nomnye phambi komnye ukuze uThixo asisikelele ngokobabalo lwakhe. Samkele umoya ongcwele, sizelwe ngokutsha, sinokuthi Abba bawothandekayo. Thixo abanenceba kuthi ubasivuselele, asisikelele ngokutsha. Ngaba nonke nawo lo mnqweno entliziyweni uba uThixo ufuna ukuzityhila ngendlela entsha. Indlela nje kungokuthobela, ihamba kwiinzulu nakwiimbandezelo ezininzi. Kwaye kutheni uThixo evumele into ezinjalo zize? Siyazi ukuba mele asenze uba sithobele ebukhonweni bakhe, asisikelele ngokutsha. UThixo uhleli kwintliziyo etyumkileyo nakumoya othobekileyo. Oku koku uThixo akufunayo, akunqwenelayo. Kwayiloo nto sivumele umoya kaThixo usiqeqeshe, sithi Nkosi, ndithathe njengoko ndinjalo, undilungise. Yonke into ayubala kakhulu njengenguquko yangaphakathi, ukutsho oko uThixo asenzele kona. Kukho oku okuthetha into waye siyazi. Xa singabantwana kuthiwa apha, njengabantwana bathixo, lahlani ubuxoki, uthethe omnye inyaniso kummelwane wakhe. Ngokunjalo uThixo ufuna ukuba silulame kuko konke oku, ukuze ububele bakhe bube phezu kwethu, ukuba singaba nemihlangano apho kungayi kubakho nto yawuphazamisa, kungabikho nto esiphazamisayo. Kodwa uThixo uyabona, uyeva ngaphezu koba sibona sisiva. Ngoko kumele siqaphele, hayi kuphela ukuba sijonge into enikumdla emehlweni ethu, kodwa masicele uThixo asincede uba kule ndawo singabi namnqweno obandakanywa nantoni na eza kususa kwiintsikelelo zakhe. Apha kule ndawo sinomnqweno omnye nje uba sihlangane simamele elizwini likaThixo, hayi kuba kophulwe intonga komnye okanye kugwetywe umntu, kodwa wonke umntu makazixilo ngokwakhe. Wonke umntu atye, siyazixilonga ngobabalo lukaThixo ngenxa yenceba zakhe, zizo eziya kusihlamba igazi lakhe. Konke kulunge, lidunyiswe lizukiswe igama lakhe. Amen. Masimeni sithandaze. Njengoko ndinjalo ndingena kusithethelela, kodwa igazi lakho lapha lalela mna, waze wandiyalela iza kum omva nakaThixo ndiyeza ndiyeziya. Masithandazeni. Bawo wethu osemazulwini, siza phambi kobuso bakho bungcwele. Thixo thembekile, usinike ubabalo basive ilizwi lakho. Mongameli othembekileyo, jonga phezu kwethu, ujonge ezantsi kuthi kule yure, kula mathuba. Mongameli othembekileyo, nguwe owaziyo ukuba bubunjani ubunzima bangaphakathi omnye nomnye anabo. Nguwe owaziyo kwaye uyalawula kubo bonke abo bakholwayo. Mongameli othembekileyo, sinike imvuselele ntsha. Oh Thixo ezulwini, liyanga igazi lakho elingcwele mfana kaThixo lingenza nje okulungileyo Nkosi ethembekileyo. Ugqibe uxolelaniso oluphelele ulapha ngegazi lapha lalayo. Uxolele uba bonke ubugwenxa bazonke izono. Nkosi usihlambe, sicoceke, sibe mhlophe qhwa kunekhephu. Mongameli othembekileyo, sityhile kuthi ngokutsha. Nkosi sifuna ubukhona bakho bubonakaliswe, hayi kuphela ngamazwi kodwa ngokwenza. Nkosi uYesu, sikelela phakathi kwethu, uvuselele Thixo, kwaye ngokunyanzelekileyo yanga imilomo yethu ingavuleka ithethe oko Nkosi ukuyalela uba sikuthethe endleleni zethu. Thixo, kuba kungathi ngokulula sithethe apho kuloo ndawo uthe wathetha kuthi, apho sikwazi ukuthetha nawe. Mongameli othembekileyo, Thixo, siza kuwe, siyagoba phambi kwakho, msindisi wethu, malusi wethu, osilungisele indlela yobomi. Nkosi, siyacela uzenze ukuba ubonakale aphakathi kwethu. Yanga uthando lwakho lungaba lapha, oh Nkosi, ubukhona bakho, ilizwi lakho, amandla akho, oh Nkosi, uba singaqondi nje ngeengqondo zethu kodwa sibe namava entliziyweni zethu. Oh Thixo, siyakudumisa, sinika uzuko kuwe kuphela. Nkosi uYesu ethembekileyo, siyathandaza nangabazalwane bonke noodade bonke. Mongameli othembekileyo, asishiyi namnye Nkosi kodwa uyima nathi ngoba sibambelele kuwe. Njengoba uYakobe wabambela kuwe emva phaya, sibambelela kuwe njengoba wakubambayo, waze wabambana nawe ngendlela nathi sibambana ngayo nawe. Nkosi, udumo malubekho kwigama lakho elizukileyo. Nguwe ozisa izinto phezu kwethu Thixo, hayi kuba sityhafe kodwa ukuba sibe novuyo. Sifuna ubuso bakho ngakumbi Nkosi, ukuze uzitshile ngokutsha phakathi kwabantu bakho. Oh siyakubulela Nkosi, yanga kungabikho mntu ozawusilela elizweni lakho, oh Thixo, kodwa afumane oko kunothi kufumaneke. Siyakubulela Thixo, kuba kunokwenzeka ngentando yakho Thixo, siphe imihlangano enje njengela xesha eyayipha eSamariya, apho umsebenzi kamtyholi wamiswa khona, apho ungazityhili ukuba ulweyiso lwaseGolgotha alukho kuphela ngamazwi kodwa lungokwemisebenzi. Azidintshaba zakho zenziwe isihlalo seenyawo zakho, oh Thixo ezulwini, siyakudumisa, siyakuthandaza. Nkosi, yiba nenceba kuthi sonke, siyakubulela ngakho, siyalidumisa igama lakho elihle elingcwele. Haleluya, egameni lakho, amen.